Oh girl, you want fire, Brenda. Okay, dance so slow with me at
DJ Ivan.
You're the young guys and mama say kai. You what you want, boy, why you mean it's time.
Kuna kihali fulani mweza kuna hisi kama kibaridi mweza kuna
DJ
hisi kama kikizi dipoza na kisi.
Hey, hey, hey. Oh, for your love, it'll be good
enough. You're going all crazy over it.
Zuri kama mama, oh mama.
DJ Ivan.
Oya na mini kwa mapenzi. Penzi ni tamta mahalua.
Are you okay, girl? No, no, are you okay?
Do-do-do-do-do-do-do-do-do.
Napendo shiko mwini.
This time mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari nikuonyeshe fahari. Si nilisema sitofoli foli now. Nimechikuta nimefoli again. Foli na kupe siku zangu za uhari wote. Na kupe pate kitu japoso vyote. Na kupe siku zangu za uhari wote. Na kupe pate kitu japoso vyote. This love the time kama sugar. Tamu kama sali. Oh, this love. Tamu kama sugar. Tamu kama pipi. Tamu kama sali.
DJ Ivan.
Wanangu ikichakike inu nusu kaputi. Amenifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Nangu mini tadeja kinipiga kibuti. Utapata na mazishi kabeba maiti. Nangadhani kwamba imefika mwisho. Isitaki tena. Awi wameniweza.
She's on fire, on fire. Like your mungu sita retire, oh retire. Umenyi mwata tabia mbaya. Umenyi mwapaka figure mbaya. Umenyi mwapaka sura mbaya. Hey, mbaya, girl you on fire. Umenyi mwata tabia mbaya. Umenyi mwapaka figure mbaya. Umenyi mwataka sura mbaya. Oh, oh girl you on fire. Brenda, okay.
see when you look at me. Nina kupenda ga, na nipenda ga. It shows all of his will. Utaka vionitati, wako I believe. Dunia yangu umeitawala, wengine sipo. Ikiwa mapenzi karata, wako nimeamba kopa. Nakupenda mpaka nogopa, usije kuondoka. Wanipatia faraja, haya sio mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi, sina simpo. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa sura mbaya. Oh, oh girl you on fire. Brenda, okay dance so long with me at that. Okay dance so long with me at that. Okay dance so long with me.
Taka umekipata mpenzi we eh, na damu yangu wakikata inasema chaguoni we kwanza ulivumbika nani ya kukatae we kokote kulota kukwenda baby takufata gambio eh, yani yako tamu kwanza tabasamu ulivona makusudi wewe ukini kusa hapa na isi utamu tani menidatisha wewe. Mwanzo na vokonyeza na isi kantavua boxa. Weni pisi ya ni umeweza salo likate niongeze vocha. Hello me call you baby love. Oh baby love, let me give you all my love. Oh all my love. Hello me call you baby love. Oh baby love, let me give you all my love. Oh my love.
Follow on Facebook, Instagram and Twitter. DJ Ivan.
Oya na mini kwa mapenzi. Penzi ni tamu kama halua. Nipeperushi na vitenzi. Niko dipu na nikwaruwa kwaru. Na nipepe tu wapatu. Nikiwa nawe sinaibu kwa watu. Ona, ona, ona. Au kicheka unacheka kama navopenda. Kuwa langu la maisha niwe. Roho safi kama pamba na emoji kwa mbali. So kama nakupenda bure. Unavutia kama mbuga la wanyama baby. Kasura kako kanitongoze. Kwako nimekufa nizike. Aili penzi unalonipa sijawahi kuona. Mwanzo na mkonyeza aisi kantavua boxa. Weni pisi ya ni umeweza. Salo likate niongeze vocha. Hello me call you baby love. Oh baby love, let me give you all my love. Oh all my love.
Oh baby. DJ Ivan.
Kuna kihalifani mweza kunahisi. Kama kibaridi mweza kunahisi. Kama kikizidi poza na kiss. Haya baby izo nyama nyama.
Love is what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I go be your mape. Speedy back in Pembe. I go follow my role to make you happy and cool. That you are missing out.
kibaridi mwezako na his kama kikizidi poza na kiss. Haya baby, hizo nyama nyama zako ongeza na chips, kiuno laini bila ya grease, wakitusumbua tuite police, mana wapendi. Unajua mi sina hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Ah baby, unajua mi sina hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Na nafinelea juu na
Yangaza mama sikai, iwe jua mvua imenyesha, nitakupenda daima. Oh, hey, ikitokea imepata, umekula tumelala, takikosa unavumilia mama. Oh, hey, hata uzunguke dunia nzima, huwezi pata kama huyu. Huyo bebe wangu, ata wakisema nge, chagua mboni, wendo milioni mboni, wendo namba moja, wano unanifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sita kiongeza mingine, niwe unanitosha, unanitosha. Unatosha, sita kiongeza mingine, niwe unanitosha.
Tell me what's your favorite color? na niko shwari. Ukiwa kando sina mashaka, kama ni gari umeliwasha limewaka, na niko shwari. Ukiwa kando sina mashaka, kama ni gari, kama ni gari umeliwasha limewaka, na niko shwari. Ukiwa kando sina mashaka.
Vile vitu kwa vya chumani, viudi na ubani, vagila tsunami, hadina sema kunani. Inaridi kali ya majoto, yani kwenye raha na msoto. Ntabaki mina wewe, tabaki mina wewe. Iwe kwenye gari ya makongoko, yani we kulia mikushoto. Ntabaki mina wewe, tabaki mina wewe.
DJ kama mapenzi magical ndo unataka kati ukitisho unapata. Are you okay girl? Are you okay?
Are you okay?
Are you okay girl? Another petrol, nilipaka wana dawa sina. Moyo ulinivunja vunja.
Ona moyo unaumiza, unautafu na kambigiji. Ai, na nilikuwa mwaminifu, nilipimwa tamisiti.
Are you okay?
Chunga mashiri we wasiku mize nige pinga somebody we niwe umize nilikei sana juu yako oh, oh. Nilikei saika juu yako hey yeah.
Sí. nionie.
Nikifuta taswira sura inapoteza nuru, pressure inapanda hasira, kweli vita vya panzi kunguru. Njoo nikumbatie kwa mara ya mwisho, kabla sijafa lazima nikwambie, sikupi vitisho, natapatapa. Kuta za moyo wangu zina nyufa, umesiharibu pendo langu unalitupa. Mara uko tapata bima, nasikia unatembea na madiki, unajitupa mzima mzima, kisha lewa unatenda kiki. Usoni unaonekana kimya, ila unavyofanya ni vingi, yote unataka kuizima, na mimi nalikupenda sipiki. Nihurumia weli nako na filani, nomba nihurumia.
Pili pili unani washawashata kama balizi la bahari wako mwili, nisichomoki nisha zama kiwili wili. Inakwambia baby na hefoni kama hiyo mwana ito wapi, nia kusema simalizi upiga wela baka funge na nati. Haya sasa simlisema sina mchumba, uyu waka uyu. Haya sasa nisema niko singo, uyu waka uyu. Uyu waka uyu. Ulize aseme dodo 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 dodo. Soto mweupe, tena bila fita, unyama wengi pozi za picha, na kwa beri ya tatuvita. Na umbea tu hivi mnajua na vyo nichanganya, nichanganya. Nikiachika nitembwa niko pale, ebwana, ebwana. Haya sasa simlisema sina mchumba, huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Haya sasa simlisema niko singo, huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Muulizeni aseme dodo dodo. Unajua kujiweka mapambo, unajua kuyafanya mambo, unajua kujiweka kando na mbaya tabia. Moyoni mwangu unayatoa mafundo, siwezi ishi kufuata mkumbo. Baby wewe umewazidi ng'ambo kwa mvuto asilia. Wanaowasifia gainia eti kwamba wanafutia, baby wewe ndo wajakujua mana wanakosea. Nilisha wachunguza kakorea, shepu joto vinaperea, anisimama kidedea. Umebarikiwa, I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I never knew, I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I never knew, for you, baby, for you, baby, for you.
na ubala koda lenye komateka ugini waga chale sena pakoka nishaga wane na wajibu maswali bila ya utata hati uko singo njala panasha pata funguwa ya kwenye moyo wangu unayo weo ugini funguwa kwa nani ya mwaga makopa kaburi la pumziko langu utachimba wewe ukitangulia we nitafuta.
I'm all for you baby, I'm all for you baby, I'm all for you baby. And then no fi comprehend, and then no fi understand. I'm catching flies and they for dance. Nobody better than I. 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 Nobody better.
I say what you saw, you got it. My best is a lie. Enemies turn into frenemies, so just to survive, yeah. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back, yeah. So give me one for you, make sure you feed my body and soul. Pray for the best, leave the rest to follow. Blood in my eye, go test me, go look, cause the body go know. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back.
Let me show you magic. Let me show.
just call me. It's kinda boring the way I'm missing you.
Mamako tuonge, tuliko sana tangu masikio ni tokoe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kuku zenu zende missing. Miliyata kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hope bako aliunda fence, na gopa sana kuliwe na fisi. Amona romantiko, semi kona mti kama network ni blanda. Amona romantiko, better option ni wewe, safwa elewe. Amona romantiko, nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico, better option ni wewe. Kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke.
usije ukajipa kiwewe na kushughulikia japo mtapata nielewe.
DJ Ivan
alipo yapo masaibu na jikaza bila malipo, upendo wako nipe bure, mingine bora zaidi yako sijapata mimi. No, nimetembea nimefika mwisho sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie, na kama ni kesi achana iwe, bora ukinivumilia mi na imani tutafika we.
Jo kile nasema sikio nakwaga na mwenyewe mista sema lakini akizia nipewe simtadema hata nimalizane na wewe simtahema
nani hatita ai unanifanya nisikie kunongwa na nimesha shindwa kutonga sweet one lie ukienda mbali I miss you stronger my lady nani especially ukisaka saka saka
Yeah, shake it.
Mom, Monica.
weni ataka bado mina taka mo Monica Mtingi soki yenda mina zisoro Monica Na kuchokoza jioni tena ano Monica Ataka mo
Monica
Rudy ho Rude boy but I'm crazy for your love girl If you had a twin bado ningeza identify
Monica
Why you complicated
Monica
Mo
Monica
Mo
Monica Why do you wanna play me like that Like a Monica Why do you wanna play me like that
Break your back, gotta shake it.
Na job nikipiga sipendi kublenda Gazamza gazoku nyumbu wa viteni Kuhu nyumbu wa viteni
Yes, this land on the rima una eza to get Debusi made bundles mina type ya kupet Wakiza niko baroni kisa kama cheng Kukatupete la viva mapande za west Mbogi wa kitisha sulete mapet Tenas tunamandanya set mire ya kwet Thank you and Jeff Unabonga eji mteni utarotisha net
Tell them power number nane ndanya mix ni kujobu Kukme waka design watu wana gas ni kudro
Yeah.
so I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover, but when I go, that you're home, man. Kalina ni instigate, wanna die bump, na Mississippi K. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover, but then I go, hey, I draw home.
TV radio na upa jamani wale ni mamchuja nishaipata kwa rodi nikamkuta nikampeleka kejani nikaisunda nikamtolea bakora kimchuda ni makelele kelele kambuka
kama nani bam bam bam.
Ndo I marry you, menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi, naishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza. Takwa cash, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni niko pena fasi. Takwa rambo, nindone vita majimaji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana, namba dua. Nisenge zingu.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa maunenja kufu. Anaruka na inuka nangu kapu. Ananepa winja winja ware tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya shit. Bala bala kajipendele ya mbaga kara kara. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kikusogele ya yu. Bala bala sasa kikuchekea no.
Namba sana namba dua. Nisije zingua. Nobody nobody. Nasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody, nobody, nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody, nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody, nobody can love you. Nobody.
Nobody can love you better than I do.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do.